Sensation. Kweli ulikuta viatu nimu, na uligonga mlango sikufungua, na yule alochola tatu kiuno, jina langu alilipenda tu Simo. Mana naona lawama kwangu ni tulivyo, sio kama zamani. Hutaki kuniona umetolea mbavu ni la 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 la. SMS ulizo on, nisamehe sana, na miss call za kina team, tuachane. Zile picha kina name uloaona, ni mbinu za wakereketu tugombane. Shit.